Another falling action here. Picasso anachora giza akishaingia. Jasho yetu ndiyo fuel nyinyi hutumia. On a brand new highway. I think you're the trouble, think you're the danger. Si uliingia ukageuka mteja, no. I thought we found a savior, I thought we found a savior.
Stuck together with our choices forever. To cut order, choose better. Kura sikupi but I'll take your money. Jumanyo nivotie happy gangi for Lenny, yeah.
Sikupi, sikupi, oh sikupi. Sikupi na mitano tena. Sikupi na mitano tena. Sikupi, 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 oh sikupi. Sikupi miaka tano tena. Sikupi miaka tano tena. Sikupi.
Nini una to offer? Barabara mbaya so me come na chopper. Security ngori so me come na bouncer. Nigauli sahau kuna another chapter. Bombo kaja matusi na vichekesho mejaza manifesto. Lakini hakuna action plan. Give the power to the youth. We gon' kill them with the truth. Wainde nyumbani one by one.
Waligula system imejazwa na madracula. Hungry for blood and a small mula. Wana iba na the same same formula. On a regular. Oh waligula, waka imba tano tena na vernacular. Oh waka forge form, waka waikura. Kwa bala tukipata the same sura. Fukuza.
Sikupi, sikupi, oh sikupi.
Sikupi,
sikupi na mitano tena. Sikupi na mitano tena.
Sikupi,
sikupi, sikupi, oh sikupi. Sikupi na mitano tena.
Nasema choose your battles when you pick a fight. Kawaida freedom inakuanga na price. Tumewagundua, tumeshawa realize.
Tumeshawa realize.
Hata ngwai tu hamuwezi legalize. Sisi mavijana mulisha tu demonize. Nashangaa mpaka lini tuta live a lie.
Tuta live a lie.
They keep on balling.
Come.